Ramon, nakuhitaji wewe wangu mwanani. You are my beautiful and you're number one, yeah. Nakuhitaji. Hata nikifumba macho yangu bado nakuona wewe tu. Kweli umenipata, oh my Lord. Acha kweli nikueleze, oh. I love you today, I love you tomorrow, I love you today. Nije kwako kulalama, na kama zambi basi shaungama. Nivute kwako nwe salama, mchana usiku. Oh my girl, I need you. Jipita watabibu kwa maradhi yanonisibu. Mchana usiku. Oh my girl, I need you. Tena nimekupa moyo, sijelisha fupa mimazi yo kibogoi. Weke wa mapenzi sinifanyi niwe solo nikaumia.
Tanitibu majeraha ya mapenzi sina hofu.
Sina hofu.
Taniongoza kwenye raso ni tena mikipofu.
Mikipofu.
Taziziba nyufa za upweke. Nisabotora bora vema mkupepete kuwe mbamu.